ntate pinaena ke aka ke rata haholo ntate ela manyeu ara skala la pinaena ara skala la le kombolena ela batho ba South Africa le kombolena ke la tsaka ela ke ba le isilo ntate ela le kombolena ke a le busa a e bona ntate ke lebela o ha mosimo motsare ntate ela ntate ke bo fileteki ke re a e bona ntate a ke ba le isilo ntate
Hey, it's like you say, man.